yakiriye neza nacyakiriye nka kado ya bonane, ariko kandi nta nubwo cyantunguye kuko nemera ko ukuri uce mu ziko ntigushye kw'amaherezo kugira kukagaragara.
Hashize imyaka 7 umutungo wanyu ufatiriwe, ni ryari mwafashe icyemezo cyo kwitabaza ruya rukiko?
Umutungo wafashwe mu kwezi kwa cumi na kumwe twari twamaze kurwitabaza, kuko hari iminsi igenwa ntarengwa yuko ujya kwegera urukiko bahereye igihe igikorwa cyabaye. Bayifashe mu kwezi kwa cumi na kumwe tubishyikiriza urukiko, hanyuma muri mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi tumenya ko bayigurishije nta nubwo babitumenyesheje, nabwo turongera tubigeza mu rukiko. Urukiko rubyongeramo, nicyo gituma wabonye ko na biriya byo kugurisha bavuga yuko bitari bikurikiye amategeko.
Leta y'u Rwanda biragaragara ko itemera ruriya rukiko, iramutse idakurikije imyanzuro yafashwe na ruriya rukiko bizagenda bite?
Cyangiye muri ruriya rukiko cyane cyane kwari ukwereka amakungu yuko iriya leta iriho nk'irenganya abaturage, sigiye yarenganije jyenyine. Abavoka bacu bazareba uko bizagenda batugire inama y'icyo twakora, ariko icyangombwa ni uko twifuzaga ko isi imenya yuko bandenganije.
Mbese uretse UTC nta wundi mutungo wanyu wafatiriwe na leta y'u Rwanda byitirirwa ko udafite nyirawo?
Ni myinshi, ibintu byose nari mfite mu Rwanda barabifashe. Nari mfite uruganda rukora inkweto za plastike bararufashe, nari mfite uruganda rukora inzoga y'ibitoki bararufashe, nari mfite inzu nari nujuje n'abagamo barayifashe, nari mfite amazu nkodesha barayafashe. Ikintu cyose nari mfite mu Rwanda baragifashe bishingikirije kuri iriya tegeko.
Ubu se ibyo byo hari icyo muzakora kugira ngo murebe uko mwabyisubiza mwifashishije amategeko?
Nibwira ko ruriya rubanza uko baruciye bakerekana ko ririya tegeko ridashobora kubaha uburenganzira bwo gufata ibintu byanjye, nshingiye ku rubanza rwaciwe icyo gihe nibampa UTC icyo gihe n'ibindi bazabisubiza.
UTC yafashwe muri 2013 ariko igurishwa muri 2017. Icyo gihe cyose inyungu iva muri UTC yajyaga mu mufuka wanyu cyangwa yajyaga mu mufuka wa leta?
Amafaranga y'ubukode yose yinjiraga mu mufuka wa leta, kandi ideni bavugaga mfite ry'imisoro ryabaye ndahari iyi kontrole bakoze ntayo nzi nuko bayikoze sinkuzi, ariko ibyo ari byo byose ko bari bafite amafaranga yanjye aho kugurisha inzu bari gukora muri ayo mafaranga bakariha. Iyo
ideni babasabaga ryanganaga rite amafaranga mwari mufite yavuye muri iyo nzu yanyu yanganaga iki mugereranije n'ayagurishijwe?
Ngereranije mu myaka 4 bari bamaze kwakira amafaranga arenga miliyoni 5 z'amadolari. Ayo ikigo cy'imisoro yishyuzaga yari miliyoni 1,100,000. Hanyuma abayiguze nabo ntabwo bizwi neza, ntabwo mfite inzira zo kubitahura, ariko bisa naho ari sosiyete yabo y'icyama yayiguze, ariko ibyo nta kimenyetso mifitiye. Ni ibintu byo kureba.
Bwana Rujugiro, urukiko rwanzuye ko muhabwa ibihumbi 500 by'amadolari by'indishyi y'akababaro, ndetse mugahabwa n'amafaranga yakiriwe mu gihe iyo nzu itari mu maboko yanyu, uhongeweho n'amafaranga iyo nzu yanyu yagurishijwe. Ibyo ni ibintu mwishimiye?
Ntabwo nabyishimiye. Ni biriya bavuga ko nta mwonga uwurisata, byose byari byagenze neza, ariko kuvuga ngo bampe amafaranga bagurishije iyo nzu kandi itegeko bitabaha uburenganzira bwo kuyigurisha, ikindi nkaba ntarabaye muba mu gihe cyo kuyigurisha ngo menye ukuntu yagurishijwe, numva atari byo, numva bansubiza inzu yanjye, hanyuma abo baguze nabo bakabasubiza amafaranga yabo. ewe ntabwo nshaka kugurisha.
Hari umugambi mwaba mufite wo kuba mwajuririra icyo cyemezo?
Ntabwo nabimenya, abavoka banjye bariho barabireba, ubwo niho bazangira inama y'icyo nakora.
Bwana Tribert Rujugiro, ndabashimiye cyane kubw'aka kanya mwahaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze Venuste.